Mr. Alaji on the beats.
Uh-huh.
Exclusive.
Yeah. Dad Bun such a boy. Pray do the kind is. Yeah. Basegaf. 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 Dabarisha kanshai. Basegaf. 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 Dabarisha kanshi. Ushemwari kwenish nari chura guys. Ushemwari kwenish nari mumu follow. Ushemwari kwen. Yeah. Ushemwari kwen imbeole apwa. Nanguniwe kamarunda wifireka kanshi. Aba bantu tabadisha babosha fipanshi. Nanguniwe futubola wifireka kanshi. Aba bantu tabadisha baseka fikanshi. Ushemwari kwedira nadimu mufolo. Pasfitina kwete fya vana antifolo. Na bagai mchipanda bale nchitake mboti. Muka fika kuisa na manimbo mwimba. Education is the key wale kama limba. Kastumu ine singa chose white flag. Shakarekie ine paka chikaturifu. Imbe muka nkureke elon kafine nuka. Ushemwari kwen ishinari chura guys. Ushemwari kwen ishinari mumu follow. Ushemwari kwen. Yeah. Ushemwari kwen imbe ule apwa. Nanguniwe kamarunda wifireka kanshi. Aba bantuta badisha babosha fipanshi. Nanguniwe futubola wifireka kanshi. Aba bantuta badisha baseka fikanshi. Tuni vampiri vamene ninga kambi. Mwamuna ni kulimba so boy never give up. Chado ni chofuta nga tulipe mpambu. Fumi hapo enso ni no mwenso mune. Ama pange yove ya chitike wa mune. Wine nuka boy paka tuka pakame. Echo mpipira akachedo nga buwacha. Patko so combine mfuwa ya kuwacha. Ushemwari kwen ishinari chura guys. Ushemwari kwen ishinari mumu follow. Ushemwari kwen. Yeah. Ushemwari kwen imbe ule apwa. Nanguniwe kamarunda wifireka kanshi. Aba bantuta badisha babosha fipanshi. Nanguniwe futubola wifireka kanshi. Aba bantuta badisha baseka fikanshi. Epeke mpia irubina maule. Ipo tatu kumbwa boy nangumune jimason. Turi materi kotez babule nsoni. Pala mina kembo nkperele soni. Pala ukamua na muli no season. You never see me suffer. Kabri nine mbombe shangorifu wache. Kunyongai wapu wate. Shatari pansoja. Mune yeko velesh. Ushemwari kwen ishinari chura guys. Ushemwari kwen ishinari mumu follow. Ushemwari kwen. Yeah. Ushemwari kwen imbe ule apwa. Nanguniwe kamarunda wifireka kanshi. Aba bantuta badisha babosha fipanshi. Nanguniwe futubola wifireka kanshi. Aba bantuta badisha baseka fikanshi.
Shad fan soja Fred the kind is on this one.
Yeah.
Shad fan boy. Yeah. Chiparangs. CMP. Check with it. Gunpack. OG.
It continues in production.